akachiko akatwala ensonga edebyo kulondesa muiganga oluna kolwa lyo kavirio kayandulo muwendo gwabane Uganda omutufu ogwo gulijo kubanga no gwetaba mukalula ko mwaka 2022 na mukaga okusinzira ku isentebe wakachika kebyo kulondesa muiganga omulamuzi Simon Byabakama akoba anti abane Uganda emitwalo abakoba anti abane Uganda akaka obukaire amakumi abiri nakalala n'emitwalo nkaga na munana lukumi bina kyenda na mulala n'abeegandisa okubanga beetaba mu kalulu kano ono akuba nti abakazi n'abalisinga bungi banunga bakola ebitundu 53 ku buli 10 era nga beeteeseteese bukalama okubuna nga bajja maiso n'akalulu kano Byabakama ngaali kwogera ku eri bannamaloddo ku kitebe ekyakakiika k'ebyokulondesa gale mu Kampala asinzire gano era yategeeza nti bamazire okweteekateeka era nti byonna byonna ebirijja okubanga byeyambisibwa mu kuteekateeka okulonda kuno okulijja okubaawo biriwo bulungi ono era akobye nti mumugayite abeesimbyewo bagerakana bagere emitwalo 83 ku bifo ebyendala okuviirala mu gavumenti edebitundu ababaka ba paalamenti n'ekifo ekyobwa pulezidenti
Out now with a final figure of 21.6 million, because we have finished cleaning the register. That's why we're coming up with that figure. And each candidate is entitled to a copy of the register of his or her constituents. Now, and that register is supposed to be given to the agents of the candidate at a polling station to enable them confirm the identity of the voter who is coming to vote. So the manual register is still in use at a polling station.